Tuagizina mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatombea mikosi, tunalindwa na sagodi peke.
Kibana ba Ding.
Bad man
kama chavu.
Anasema romba, romba ya kulini na nafanya makusudi kushindeza chuki zao. Tena wanafiki bado nakula nao. Na haini pishida riziki ya watoi wao. Ex wangu wanatamani ni achiki, nifubaye niishe nidhaliliki. Adui zangu wanatamani waniziki, nimechoka mbaya na mwisho nifilisi.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sagoni.
Wananisema mimi hawauni yao. Hao 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 hao, wakiomba mabaya yanarudi kwao. Hao 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 hao, wananisema mimi hawauni yao. Hao 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 hao, wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuagizwi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sagoni.
Wanafiki tunaishi nao, wanachuki tada labda tunaishi kwao. Wanashindwa kuishi nyumba na mali za baba zao. Chamushangaza wanarisi tabia za dada zao. Ex wangu wanatamani niachike, nifubai niishe nidhalilike. Adui zangu wanatamani nizikwe, iwe choka mbaya na kesho nifilisi.
Sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalipa na sakoni.
Hao 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 hao, wananisema mimi hawauni yao. Hao 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 hao, wakiomba mabaya yanarudi kwao. Hao 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 hao, wananisema mimi hawauni yao. Hao 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 hao, wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuagizwi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalipa na sabuni.
Sabor.